yogera bulungi, bera muntu mulungi, wekume bulungi. Twakulira mu bikonga ebiwanvu naye twakula. Twafukana nkonge kati bangi kwe beesigama. Twakulembeza bugonvu nga maanyi tegetaagisa no. So nga twawabanga n'obusungu era ebikondo lumu twafunyanga. Mu birala bye twayigaye mwemuli n'obusungu nti bwambwa. Bukuwaga nti gendo mulage naye tebukugulidanga bo. No, muve ku bigerogero biri abatuwaga bye batugerera biri. Mbwe nsekulamira mbo nga temuli gugwo temuli gwa mwana wo. Zenange nonya mirembe noye nji nonya mu mirembe edembe naye mu mirembe. Bera bulungi gererenga nyingi abayogera bangi obusungu bungi olwo mutufu aliwa. Uganda mulimo yogera bulungi na mutima mulungi byoyagala bingi naye muliro tekuzikiza muliro. Gererenga nyingi abayogera bangi obusungu bungi olwo mutufu aliwa. Uganda mulimo yogera bulungi na mutima mulungi byoyagala bingi naye muliro tekuzikiza muliro. Endoza zauka byoyogera besibitegera sifuka mulabe. Bera mukakamu bagambe kiita waggulu. Nze ndi muganda wo kyendowooza si kyolowooza ememe katale. Olina eddembe lyo naye tefuuka mubi. Fena kye tulwanira kimu bwe bwenkanya n'obuntu bulamu. Ate bwe tutaba bantu balamu obwo bwe bayita obugwagwa. Muve ku bigerogero biri abatuwaga bye batugerera biri. Mwe nsekulamira mbo nga temuli gugwo temuli gwa mwana wo. Bw'obanga onoonya mirembe kinoonye naye mu mirembe. Kubanga muguno mulembe tewali kitasoboka naye. Gererenga nyingi abayogera bangi obusungu bungi olwo mutufu aliwa. Uganda muliwo yogera bulungi na mutima mulungi byoyagala bingi naye muliro tekuzikiza muliro. Toyomba kakana seseruka n'ebirungi bya mu maaso tuli baluganda baba kakana seruganda. Twagala mirembe tujifune mu mirembe fena tulwanira mirembe tujifune mu mirembe. Kimanyi oyagala mirembe naye yita mu mirembe. Fena twagala mirembe naye tujifune mu mirembe. Ffe tuli bato abalina future tubeere bagumu ekiseera kijja. Okugumiikiriza kirungi n'abawangaala balaba bingi. Luliba lumu ofune ku ssanyu one day one day. Ffe tuli bato abalina future tubeere bagumu ekiseera kijja. Bambi mberamu bambi webereremu